kuom duto Yesu weyo nwa kethowa Richo duto mwase timo Ose loki dire Yesu Jiduto moye Yesu Richo giduto osegu Kipedo nyipinya sai Onge bura moro kuomi Kange popa Chulo nengo mono owarwa ericho mali misango magolo richo wa wagone ero kamano Yesu golo kuom duto Yesu weyo nwa kethowa richo duto mwase timo ose loki gire Yesu jiduto moye Yesu Richo giduto osegu Kipeza nyipinya sai Onge bura moro kuomi Kange popa ngeyo non Yesu Ne wadake loch maricho Yesu no chulo nengo Mono owarwa ericho mali Misango magolo Richo wa wagone ero kamano Chwano hero wakamo Nyaka ne ochiwo Mwawode kata ne wabedo Joketho na nyiso mwanone Miwaro ne oweyo kondom ne epolo Nolor mwono otonwa Nochingo richogi kondujo Nowaro wagirembe Kolongo jomojo Yendo mo Teko miwaro ere mono marka lwari Ne watimo richo to yesu no herowa No thomo no warwa Yasa chwa no herowa kamo Nyaka ne ochiwo Mwawode kata ne wabedo joketho Na nyiso mwanone miwaro ne oweyo kondom ne epolo Chogi kwonduto No waro wagirembe Kolongo jomojo Yendo mo on Biuru mirana Miuyueyo
Mituru sikango Miwaro Chonde wadake butwech maricho
Niteteko Miwaro Ere mono marka lwari Newati moricho To yesu no herowa
Yesu no se toni
Ikire kawono
tie ki kini ben mamor paselo yoricho me pinga eno tele polo malo nyasa chano hero wakama nyakane ochiwo no wode katane wabedo joketo manyiso mwadone ni waro ne oweyo kondo ne ekolo dolor mona otonwa Chogi kwonduto no waro wakirembe kolongo jomojo endo mo on biuru irana miuyweyo
miuru sitongo miwaro chonde wadake butwech maricho
niteteko miwaro ere mono markalwari newati maricho to yesu no herowa Chano hero wakama Nyakane ochiwo Mawode katane wabedo Joketo manyiso mwadone Miwarone oweyo kondone ekolo Dolor mwono otonwa Notingori chogi kwonduto No waro wakireme Kolongo jomojo Kendo mo Urugirana miuyweyo
Mijurusitongo miwaro Chonde wadake butwech maricho
Niteteko miwaro Tere mono markalwari Newati maricho to yesu no herowa Noto mono waro Nyasa chwano herowa kama Nyakane ochiwo Mawode katane wabe Chogi kwonduto No waro wakirembe Kolongo jomojo Kendo mo on Biuru nirana Biuyweyo
Mijuru sitongo Miwaro Chonde wadake butwech maricho
Niteteko Miwaro Tere mono markalwari Newati maricho To yesu no heri